Ekiro basajja bannange nabudde mu mpaka amatumbi g'obudde labudde bulimbo ne tutaasa ate ng'ekiryo n'omuwafu bisimba n'agala wamuwafu yasoose kwenyumyako nnyo bawalirwa tabatayeegoola mu bbanga kiramu babinywera balirwayo nnyo n'asaasira ekiryo okwewalula nga kityo n'agirumiriza obunafu kibambi okubuma enkizo ekisimba mu bbanga nekirandiranga ku mitula mpozi yakina kusimu wafuna asusa kiyomba akotesa omutwe yasusa ati kimuwafu oli muswavu ogulumirinya otyo n'obalangako obutyo obutontogolo ate obukambagga gwakoma mbira esoni nze nembala agasujju nammogge gati abawoomera bali babawenja nnyonyo kale omugejo gwe oguyambye omuti kaneewalulinga njuna bannange olina jemeza teyayo yakulima nsonze nalima ekisambu kyantaliza lwa nsonga sibala butontogolo bakooka betwawo agasujju munnange amangu ag'omuwafu n'atwaga batasiza naye gwoyizeemuki mubenno ku bigambo bwofuna essanga lya bbeeyi naye eryali nagolodi tumize nyonyo nasiba musasi uwe bule nkumbi niyetenda bwaweze nnyo gamala naye nga byaweesa batawesa bebafuna enyange yajja nevumakako obuusu kino obutama bwakisita beerambi bawansolo teyayagala bantu ako n'omuntu akaagala muttira mmese mbuzi nyange yabangala ddenge abanze wano nsiba mukka n'eryetenga ataano ezinkanya ne bwenzirinnya ku nnyindo nimuyonjo ne mufeesi nnyanga ensanyusa mwami kaba naye n'avaamu omwasi n'agamba nnyange agira ava ku nsi eno n'asabaamuwa ekibuuzo bwakitta ng'amuviirako ddala ataliddira munyega n'amubuuza nnyange osiiba munte gwe wanywako kututuutukamwa munte eyo laba nnyange wajja akanula amaaso nga neerangi y'amata simwangu wajjebanya papa n'ajuliza nti sinywa amata ndiruka agava mu nte muziibanga ogumuka kansanga n'awakanga ngalamiddaawo kalonokago nente okujeemuki nnyange katanoonyenywa nteyente anoone gategeere bwe yafiirwa edda naye nga n'olumwa lusongo bunyonyo anoona ate nnywa nteeka mukutusi yeyannyonnyola banne nditusiiba wano naye olw'omukaga amataga wa buusi gwawulira mu kino yizeemu ki kyeweerowooza si kyoli munnange bizibu basajja bannange nalabye oluyombo olw'okutuna eriiso nga luva ku nnyonyi eyayise mu bbanga kusaawanga mukaageza omutuntu kutuyawulidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunulayo okusuubula okiraba kokutu nti ege eriiso ntyanga sibagiwulira tobadde wagiraba liiso n'abigaana nti kutuosaaga yogerera nti ennyonyi eyiseewo wano era nje olina kugibuuza nze wadde weetenda okuwulira okukamala bwenzibiriza wadde gw'owulira zimoku ngamba tinorabe chinya zine choto uli tenze soro njiraba obugeze njuba njiraba mpanga mpanzi vizongu ulile munange nipulile njuberi musa wangatanu kutunaka basanti akola na yeriso bambi akolo mchira wize mchikwa mpulilizo weta linda wakuwane tiona sose mjabwero uza choto litata linda wakala wakuke mizani liso ya nisinga kukutukozi na eri yobongo atakiwa bumbiri anti liso ni wala wakamara tategira sharabie bongo watakora Koleki wokulumya gundi nounzi pango yambi muyambi kiriza begeja wakasana jabo nyabo nyomuddo nabuwotolo bukola kubami nekukukulumira njuba okugwoca atyo nekusaba kirarage kumubanga yeyaliye wakulinga manguli abuwonye kunjubana yakuta kire natabira mulinga akera ayeyalira obulungi mubanga njuba bwake bukokulengera omuddo bateri waisa mulye kirakute njuba nasunguwala awonyonyo omuliro nayongeza kuseki asanuse kirave mubanga ungerenga babirira omuddo oluwabwe olungi ate kire bwakyamuka nasanuka te nakola amazzi njuba ekire gyenkuba yatonya nno muddo nawewiru namasi wakukutira kirabwe mubanga muddo yali awewedda kimubatiita wobunju bane bwayakata kyatiisa ayamba muyambi okubawa ebbugumu ng'owulira ebyonno tova ku nseeno mpozi ng'obwongo olinamu amasi ntambulidde mu nsi mu luguudo olwo entambuza ennyama ndabye ebikwero nze masi okubabuliranga bino tufundikiranga abamute mujemu oyagalizanga kibikugwa wagundi oba okusanyuka muno ngajera sekwanga yatema bakule bannange ebbumba lituze nyini mumba lyenva nalalira n'akagumba k'enningu ate sekwanga yali awonye mpagama sekwanga nyamba kumule mpagama osekwanga ebintu byobiri omuti olaba n'ekinyeebwa okukiryako wano nga nkibyewe muludde kumbaku nempenjanga obuwuka musanja nemusolobeza amasavu g'enningu nze nakulyatampanga nakunkeje nange sewombiri alwapindi abaawo nga yeesegera akookolima agende eyo abaye mpagama nyini mugwemuta abakungu basine babankuma abajja bakwabire ku munnaabuntekeni laba omukungu baze omwabuuza sekwanga tyoliwe bunayire eryobubeera wano weye ndi wawano era nnumiddwa nnyo mukama wange okunfaako amangu ati omukungu baze omulala yateesa ati sekwanga tumulye nnyini kafune ani anamukutunuma mugumbe muno alijumba y'omufuna yeetiridde wano singa yavumula nnyini musekwanga ibandi mukoze munvambudde ogwo kendeeza ku ttima musajja munnange nga wasudde bye mulinjulako nga nfudde kirwa bajaja zirina makuru manja tebuli saidi tuzikoze sabu byolumusono kozi kambala tirinda panuya zirinda bulwanga beti mululwirwa mwe katalijirya uluwesubi wabweku amalindirizirwirwa mwe abalanga mulalu atulwa babi ezi kokolimalwa abanyigi babafuna alukambya balabula kiribetalo abagumikiriza olwo amanyi tegali abatuma lwerwa mmwe abantu balamu magoma lw'amaanyi tulaga abakubi b'engalo nti bafujyo abakubi ezizobo bakuba enkoona osanga bebamu abakubi zabuni akuwaliriza okulinya bwonebuka bannanfuusi olwamubiru wotonnabaddi yaluyiriza nnyonyo namanyako ddindi nfuna embale maaso bamubamu abanyiigivuna lw'olwammwe ndinda kigweyo olwolwa bagayabu obufumbo sibunaanya lw'abannamaba awasabuuza tuolwolwa basemaba kale omuntu asomesa okutuukaawo osaana kiibwe obakuusa sindira bakola saana nsabirwe amayingira njasa kuba guno omutwe serina mwerere katyomulungi n'omubimmanyi oyawula tiwenkola bwenti wa mu kitimba kino n'ebintu byolaba kati ofunye enjawulo ekirimu empeke n'ekitali mu nsa kale nno baana battu bwekibeera kityo tenjagala ekindasanya owedda bw'omanya ensobi eyo oluusi okyusa era bw'omanya ekibi okiyita ebbalama nze mbatunuulidde wabula amadda ataakyuse ndi mwatula erinnya nammwe we mukolanga ng'onoovumula omubadde w'enjoka tunogalya ntunuka n'abulabaka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno saaseteyanula ekoli ngalabi mumambira bataze ensaaliddwa nnyo n'abulabaka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno saaseteyanula ekoli ngalabi mumambira bataze ensaaliddwa nnyo n'abulaba papa tonaabashadi mukkiriza okugenda kwange kuno saaseteyanula ekoli ngalabi mumambira bataze ensaaliddwa nnyo.